inangnalulam angnalulam yibawulawa yibawulawa angisukelayo inangnalulam angnalulam yibawulawa yibawulawa angisukelayo inangnalulam angnalulam yibawulawa
Awusiyinsiswa wena mawungakafikwe zami. Awusiyinsiswa wena mawungakafikwe zami. Yeah, awusiyinsiswa wena mawungakafikwe zami. Ngiwa ngekhanda saqhume manje uyayithambisa wena. Wavikanda saqhume manje uyayithambisa wena. Yeah, wavikanda saqhume manje uyayithambisa wena. Yeah, wavikanda saqhume manje uyayithambisa wena. Kubuzwa ke wangashaya suke ngishaye into enje.
Kubuzwa ke wangashaya suke ngishaye into enje.
Kubuzwa ke wangashaya suke ngishaye into enje.
Kuzwa
ke wangiyashaya suke ngishaye into enje.
Kuzwa
ke wangiyaphonya suke ngiphonye into enje.
Kuzwa ke wangiyashaya suke ngishaye into enje.
Kuzwa ke wangiyaphonya suke ngiphonye into enje. Kuzwa ke wangiyakhahlela suke ngishaye into enje. Ngiphola ligazwe lonke bafana bami angisakuyala
ngishayindeni.
Ngiphola ligazwe lonke bafana bami
angisakuyala ngishayindeni.
Kolo kutu eh shaba baby eh shaba namzana madimbele la ushoti madinare kamuti takhomba akasula khona leva msabelenga lokudukudu khamba kubathe kula kuma. Batu mazoto maningi bathwana mathala kabasabonakali kumfafa kude. Batu wanyahanya wesitimini awusefele sibhambayitelela ugibeli bayisikila shitabela. Umkhoma omkhulu angavutha ababasana ngegudi kuncencezelo baphi nje manje. Isalukazane embili siye siyabhahleka siye siyadiliza. Yiyo njalo umkhoma nombili omnye ubhala ngekhubala omnye ubhala ngempetela ngokujwayelekile. Kolokotu anja wena umani wena urumalizwe.
Ow,
Pekulula manje, blu pekulula manje. Isikhathi sami sokuthi ngilungise ikhanti le. Ya, keman, oza la. Ya, bafana bami. Ya, bafana bami. Yabona manje ngifike qathatha. Ngifike qathatha ngesifike khanda sikhunge manje, novuke manje sikhunge khanda. Nikuthathaphi bafana bami, nikuthathaphi bafana bami, nikuthathaphi, nikwenza kanjani ukuthi liba ngumsindo endlini sihlezi sibadala, nenzani bafana? Yabona bafana bami, mina ngisiyela umculi kamasikandi hambe hevuza zonke iy'ndaba zabantu lezi, angihevuza iy'ndaba zamuntu mina. Kodwa ke manje ngithi ngithatha sisinqumo-ke kulungisa i-country manje, ngizokulungisa isizwe, ngifuna ukushanelana kwamasikandi, ngifuna ukushanela bafana bami, ngifuna ukushanela ngifike ku-clean. Hhayi, unenkinga bafana bami, abuye esayidini, abuye eceleni, uyangithola. Hey, abuye eceleni, angithi angithola sibuku. Ya. Number one. Wena ngena emncindweni manje. Awusho, awutshele mina, utshele mina, ungitshele kahle yezwa. Utshele kahle, ungitshele nje kahle. Nikuthatha bafana ukuthi sithi sicula lapha bafana, libe likhanda amahlaya. Awuchazele mina. Eh? Phendula maye ugathi ngilalele mfana wami. Hayi mina bhuti. Hayi mina bhuti nje kahle kahle. Kahle kahle, bengithi ngithi. Ngiyazama kodwa-ke bangalungi. Okay? Kumela phansi, amboza la phansi, uyangithola mkhulu. Get out. Come on lapha. Number two. Betshe. Woza mkhulu, woza. Phansi mkhulu. Ukuthathaphi mfana, sifula si-serious mfana, sifula mfana siyibhikhe ingoma, niqhamuke nokwenza amahlala lapha nina mfana. Ukuthathaphi, chazela mina.
Hayi wena mbaba nje mfethu. Wena mbaba mfethu nje, umane umwami mfethu wena. Ayikho into engasixabanisa mfethu. Phela siyazwana nawe ukuthi nje phela nami njengoba usuke ubona ngihlekisa nje ngiswele sithi abantu benginaka.
Oh, benginaka mkhulu bese umosha umculo wethu niwuhliphiza ngoba niwuhliphiza nje.
Hayi malume nje eqinisweni. Ngasho ukuthi
musokuhleka, 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 umfiliso.
Hayi malume ngiyaxolisa ukuhleka kodwa nje eqinisweni ngasho ukuthi mhlawumpe ngiyagcina ngcinje namhlanje ukwenza lokho.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Iyaganga, isikhathi sokuthi ngilungise ikhanti ngiyahlanela. Lalelani-ke bafana bami, njengamanje phumani niyodlala phandle, niyangithola. Phinde niba ngumsindo endlini, ihleke samahlokohloko. Ngisihliphizile manje, sihliphize sahlakaza bheka le hlokohloko nehlokohloko. Nami loba ngumsindo le, siyasebenza la. Adlali lapha, niyangithola.
Ayebo, yebo malume, brother, sizwe kahle nje sonke. Sizwile nje malume, ngesaphinde sigile imkhuba. Uma ngathi manje phakathi kwendwedwa onangakhompoza shaye hithi njengamanje, angayishaye hithi. Wena malume akekho nje njengamanje ongayishaya ihithi njengamanje. Vele thina udomo lwethu nje ukuthi singosomahlaya.
Shonani khona-ke le emahlayeni, shonani khona emahlayeni. Khumani la ndlela, khumani, 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 khumani. Gaja, gaja,
gaja. Hawu, ufuna ngemthwese? Hawu, ufuna ngemthwese?
Ngiyalitshela bafana bami, ngiyalitshela. Wena switi wena, wena switi wena.
Wena?
Wangusinda wena, usindela ngoba nakho ingoma uyayishaya mfana wami, uyeza mkhulu. Uzayishaya ingoma manje, kodwa makwale bana udlala mfana wami. Uzobalandela uyaphandle nawe.
Bafana bami, ngikhumana izindaba nje ngempeza ziyagogoza ikhanda phansi kwamadolo ngoba ngiminyaka siyibambile ngisho ngabiza umehla sikhofa uduluduli ofika kutshele ngaleyo ndaba. Duluduli ziyasehla mkhulu, kunamanga ukuthi kade siyibambile. Ewe duluduli, awutshele mina.
Ungajahi. Uyayibona ukuthi ingoma usiyihlalise kanjani? Kulezi nsuku uyakewula nje, uyakewula lezi nsuku. Yingoma leyo usayiphusha namanje.
Ngwethemba malubini emba kamnandi ngoba nasinsuku yakhe ona ke waka Eu baixo da massa o cama, mas não gosto da massa com ele de lagar com ele. Eu venho a papiana, 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 queima. Ei, mamrope. Mamrope. Watu na mamu mamrope. Mamrope. Ei, sabere a pizza, wena man, queima. Ei, lá dentro na wesefo, sefo, sefo. Wesefo. Nossa, fanganjani, lene zigzag. Lá com bula zigzag, com a fangi sefo. Yes, I'm from two of his lessons to yourself. They are Kumbula food. How do you feel like Kumbos and Bola Shokot? What's a Fagandan, the Wimpokuze? What's a Fagandan? Safagandan, massage the banana with him. Here, Bangan, I'm Telamin. Telamin and Telaband. When I begin, I mean, I'm beginning about. Begin, I mean, I win. What's a Fagandan in the Wimpokis? I will cut a Maskandi festival. Telamin and Telaband. Where's a four? Say four.
Usa teu